amma mo gabas finfinne de bina tsahai da amtoti odufla kakkati argat nutim
akkamol tsahai me hala finfinne ke sajiru na ibsi maltu jira
daga ontani guya kan isara kabe ga re pa chan unde sa stala ro fu dagi de man gege famu abje duratti rakko lengara gara o mani turani ke sma gara ambo hinge sinu hinge sina wanjeru poli ti binsle o me tre dan no burgurta goro timmo namni to ko rata tar ru kutani dra qero wan gege sa re pa chan unde sa sana ro tirma tan ke sa e gan kale sa hali sun tre re bis gara ambo ti de me dra sana qofa san tane commission for team bulchisa magala sinne sinne jira rakunaka magala sinne ke sature dan din cufa ture blendel dala hedun cufa turani harras dan din magala ke sa cufa da etim hawa ta hinjiru blendel dala to koto ko amalle cufa da hotelun cufa mali jiru halli tin din ke sa jiru ga kan fakkata kallite majira magala tin din har
Mummichi ministera sa asawo godani turan kalesa me malika nisan jedan qabiyya sanu timu dandesa
eye mumme ministera Ethiopia abiyya imade ajjeta su kan gesar tisa talu gesar ratti rawatami ratti gaddata ati dagame ifsani turani media biye kisati ni sarratti wan san jedani acalu ajjesu ni dimi kenya alaf kesa imakanatti bani ija kenya kabsi tani rwanda rukatani kesu mayumo nageni biyeti kesa takanjranne oromian drelo lakatatu lolli finfinne tijal qawame akatu ramu qabu jedani kan andro media le ratti da chaturani qamu len gara gara jechu dan kaatani diru isarra abatani gaddasani isatani umandoromo matat gabbae terna awal chem jakan arawachu ti qawama jechu dan isani turan ne hasan san kesa kana fukade kana dege fada
shira ala kesa kindaida inoni kinyala pelitika waran bar vaksanji walyachi soindanta made chatran inoni kinyisa waran denne kesa jankawni tunne kesa tumura je chudan karozani oksa surat komale media tin chatrani kindaini kun yali amma mizalando biyin azizu modum manasu sabab sabbi uniyachisu bika burmate bika kindai yak tasha nuratra wadijir
haye tsahai finfinne da ala wani ya fatte qabda fakkenya fa magalale addadana no finfinne jirana akab shoftu adama shashemne fa wani addaba fatte jira halli jiru mal fakkata
ejen guya haragan godinale adda romya kesmana no brayu sabata akasmas lagata fo lagadadi tanda fa dawalate kibalale fannan ajecha wilfa qalu hunde tsatawe fachu ganna monni ba anrasi umno tanageñya fi qero qare hiram andidutti walitti buinta kature ya fa endra magala burayutti haru maware boda kana lamdi tokko umno nageñya motumatin adde famera wajra policy magala burayful ratti jettudan namonne citranatti manjiru lamni shani mo madani katuranatti maniru namonni hirira sanake saturani achur magala sabatati takasma rakonture balale fanna waraba an ratti dukasni baname umno tanageñya tim madona kakakabeda magala bishoftu adama da balatemmo kallatti garabahati mis rakona kajuru jiratu tarra odi fatenjra dabalatani nanno romya ke sagodina arfiratti harra wontrawate namota balale fanna rabani dandi kifan ratti dandi umno nageñya banti sani turani dandi balamu hin qabjechu dan namonna masworni kasani walitti guinta uwame ni tayarratti namonni sadi lubun sa idar buda gera kasat namun kuda tadi mo mada ani rukan jer jratun ni magana ita yarra na tihi mani jiru akimarran gara shasha manni tiro da baru shasha manni ke sati guya ka le tara ka bera kona ka ture kan jratun ni dubatani akka jratun ni magana shasha manni jadan ikki namun ni hedu mada ani ru ka namo du ani ru kan jiran ka tani ru director medikala hospitala ripara la magana shasha manni le radio sagale amerika di akka dubatani ikki namoni san arsina galletti adde famani gara hospitala rifarala shashamanni akka de famani nirin sane jiju himaniru namni ta kuma magala shashamanni ti adde fami hospitala malka digdani shan akka te director medical doctor kadir jaman ifaniru wali galan nanno magala shashamanni ratti namoni adde faman namni ja rasasan akar kutamani aje hamani na doktor kadir kansani radio sagali amerika titiman kansivani bulkinsa magala shamanini obo tamahu selimo namoni aje famuhi mani ugaru namni aje hami amaraga kakamu kina matoko kupata kansani zirani namoni madangra chumalu ya chunga saniru silmama mani ubasani mua amati arka inkamu jiraniru kumnoni hirira baans kumnana genyara wanja nanifitu achudak lero nuratitera garuammatti haalli jiru qabbanaa era humna nageenyaa to'achuu danda'anii waan jiran kaasanii garuu daandii magaalaan shamanii dhaqabee hanga mooyaaleetti boorana qaxxaamuree deemu ammallee cufa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Sahaay gara Finfinneettan si deebisaama naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuuf ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa qaamni mootummaa ka jedhu.
Qaamotummaarraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka shaashamannee fi Jimmaa maqaadhaudhaan magaalota kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaati malee har'atti rakkoon hin jiru kan isaan jedhani. Guyyaa kaleessaa rakkoon tokko tokko tureera hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa caalu hundeessaa ilaalchisuudhaani namoota ba'an irratti namoonni shantamni lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaanii nutti himi. Ajjecha magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuunsaa darbuu fi akkasumas namoonni shan madaa'uu walii wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbillee hin milkoofne yoo kan adda baafannee ragaa arganne immoo deemnee kan dhiyeessinu ta'a.
Waa heela keenya gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Sahaay Daamxoo Finfinnee irraa ibsa nu kennite guddaas galatoomsan.
Galatoomaa.